your lifestyle.
Told you, say,
flow flicker joke. Katede mwako tiketi Uturuki, kuna wateja kuliko kumfungulia duka fakaliwa na wateja. Yeah, the central zone is still so man. Ni kwako young fella, skize enje mtupe level. Kishindwa piga hello, spike domo baba level. Kwenu so tajiru, just a kid from the ghetto, where the black women talk about the sugar level. Japo mjini pagumu ila lazima upige cash. Umetoka kwenu, hauna mtaja, una mirasi. Temeke tu masaki, choki jash, hauna marash. Afu mtani uko na scandals, angada na miada rock. You have some friendship with people, kithani mko iko. Ila kajua chuki zipo, na usisha mshiko. Japo mtani usnitch mwiko, anavunja miko. Sijua kunywa nae, yupi mvute nae kiko. Yeah. Hato kikuthuru, hawako above the law. Uko mkaburu wanangu wameuza roho. You need more 10 niggas, tena wajo wameshiba. Fuma lume sina chawa na county na 7 figures. My con, converse na full backpack. Afu kwenye show napewa shango kama 2 packs back. Na mademu na wakuna livo super kwa scratch. Walotaka kwa chawa wangu liwa tupa kwa trash. Afu navuma kwa kasi, watasema nimekunywa nimevuta ili nije kuongea kwa kasi. Kimwaga moto wani chate vo sitaji DNA. Wanangu mtano nauliza mbona tujakona TMA. Wanaumada kutawaliwa ni waveja. Wasalona lia wakikimbiwa na meneja. Katede wako tiketi Uturuki na wateja. Kuliko kufungulia duka fakaliwa na wateja. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Na hola.
It's gone boy. It's gone boy. You know I mean it's beach man. Let's get it. Forget what I told you, kinu na miujue it's over. Kinda like a soldier, when I speak ni kama skoja. I'm the big controller, the whole city's on my shoulder. Toka ins na soma lisha, leo I'm gon' take over. Lianza kwenye soka, wako fikiri ngeza foka. Talo kulia, wako amini kata toka. Squeezy kila street, koni bisha kuwa slogan. People used to hate me, now I'm ways it's up chonga. Can break me now, I stand up tall, looking real motherfucking proud. If you don't know na fanya kitu, now don't chase no cloud. I'm the man that them hoes always thinking about. Cause I'm kuchimbo tani pati me, I kick him out. Look at me now, I'm focused on the money. I got high intelligence level, ain't no fucking dummy, huh. That's what I say, wa hunya tupaga ina fame. Gotta get paid, that's why we don't play. By the power of God who alone is great. To the 7 day man, he fall with his faith. Tafanya chochote man, I swear by his name. I'm never gon' fail, don't care what you gon' say. Okay, music be flowing inside of my veins. One gonna talk a triple dirty on my name. So niko hapa to on top of the game. Shapita vichaka shakwa hari insane. Okay.